karada to spite na wako.
Kuna kademi kapata gaka saba sijemu wana bila wifi awa. Umingine uni text by the hour siko baya but the boy is not tired. Bata dema kuflat vexes muko simu kivali ya mavest. Nikoona singe daizo mse to the left that's west. Sibi baya matempo unalewa but kumbuka pia bado jaolewa. Hatukatai sura ulipewa but pande ya tabio baya hewa. Inani ule kando ya meza all natural time kusia to make up. Akia nani siya netesa pigia mzazi umwambia nimependa. Lakini analenga nimetre kumhala but bado analenga na vile ameweza. Anyway on to the next one. Next nimesema next. Who's next? Who's next? Next. Next. Who's next? Next. Nimesema next. Akini cheki anapiga mahesabu ni kama yeye ni mwalimu wa dhafu. Ana ringi ya ugali na managu na homa na kulanga sembe kavu. Alini show I don't do matatus kidogo amalize so za viatu. Jana nimemtumia fyaka mara tatu na bado hata hajafika kwangu. Kwa Instagram ameweza but in person vitu huwa different kwa grao. Bila makeup ana kaka brother yangu asipopaka ntambia nini watu. Inani ule kando ya meza all natural time kusia to makeup. Akia nani siya netesa pigia mzazi umwambia nimependa. Lakini analenga nimetre kumhala but bado analenga na vile ameweza. Anyway on to the next one. Next nimesema next.